kwezi kwa gatatu ariko bita werurwe ubushakashatsi bugaragaza yuko abantu bavutse mu kwezi kwa gatatu ari abantu bakunda kugira amahirwe bakaba bakunda kubona amafaranga cyane ariko kandi akaba yanagenda vuba kwere ko bagira impuhwe nyinshi cyane aba bantu bakuraho badahuje igitsina kandi bagakundwa cyane iyo badatuje cyane bano bantu usanga ari nabantu basaragurika cyane bakaba bafite imiterere ibiri idasanzwe aho rimwe ashobora kuba ari nk'umuntu ubika ibanga ariko kandi akaba ashobora no kuba umuntu uvuga cyane ku ruhande rumwe iyo umubikije ibanga uba wizeye yuko atazarimena gusa ariko niyari wa muntu uvuga abazavuga byose ku rwego rwo hejuru abantu bavutse mu kwezi kwa gatatu bakunda kwitabwaho ndetse bashobora gukunda umuntu mwibanga rikomeye cyane ntibazabivuge nabantu bazi kumva ndetse no kuba ari inkuru bagakunda no kwitangira abantu cyane ukura mutse umusabye ubufasha ntabuguhe aba yabuze uko abigenza abantu bavutse mu kwezi kwa gatatu bakaba nakunda kwitonda mu gihe bagiye guhitamo uwo bazakundana ntabwo ari ibintu bapfa guhubukira nibiye ibintu bidasanzwe cyangwa se wakwita bibi bishobora kukuranga ni waravutse muri uku kwezi kwa gatatu uyu muntu avutse mu kwezi kwa gatatu nkuko twabikubwiye abashobora kuvuga ibintu atatekerejeho maze ibi ngibi bikaba byababaza abandi bantu baraho ngaho hafi nyamara atari urundi rwango nkuko twabibonye kandi umuntu avutse mu kwezi kwa gatatu n'umubitsi mwiza w'ibanga gusa nanone iyo ari umuntu adakunda cyangwa se bikaba ari ibintu biraho ngaho atitayeho ahubwo abantu bashobora no gukeka yuko agira amagambo kuko byose abivuga nta kibazo na kimwe afite ntabwo ari umuntu uzi kumenya icyo abantu baraho ngaho batekereza ibyo ngibyo rero bikaba byatuma serereza nk'umuntu nyamara wanga guserezwa bikaba byatuma cyangwa se avuga amagambo kuba atagomba kuyabwira ariko byose nta rundi rwango ahubwo nyine we yumva yuko nta kiba arimo gukora uyu muntu wavutse mu kwezi kwa gatatu kandi akaba yatanga buri kimwe cyose ngo yisanishe n'abaraho ku buryo ashobora kuba yagurisha nk'inzu ye ngo abashe kugenda yambaye neza kuko bari kumwe nabo bambaye neza cyane mu buzima bw'urukundo ni gute umuntu wavutse mu kwezi kwa gatatu yitwara niba waravutse muri uku kwezi kwa gatatu uri umuntu ukundwa n'abantu benshi ariko biragoye ku bwawe uwo wikundiye wamubona biragoye cyane ibijyanye n'ubuzima bw'urukundo rwawe kuko rimwe na rimwe wumva birimo ubundi ukumva wabyihoreye uri umuntu ugendera ku bitekerezo by'abandi mu rukundo ku buryo ushobora kuba wanga umuntu ariko abantu bawe ba hafi bamugukundisha nawe ubwawe bikarangira umukunze niba waravutse muri uku kwezi kwa gatatu kandi ni kimwe n'uko ushobora kuba ukunda umuntu ariko abantu ba hafi yawe bamukwangisha rwose bikarangira umwanze ukeneye kumva yuko imibanire yawe hamwe n'urukundo ari wowe wenyine ukwiriye kwishyira imbere kandi ukiga kugenzura ijisho ryawe kuko ushobora gusanga wahemukiye umukunzi wawe nyamara mwari mukomeye mu rukundo ahubwo ugendeye ku magambo y'abantu inama kuri wowe niba waravutse muri kuno kwezi kwa gatatu abahanga bavuga yuko ukwiriye kugerageza kwiga abantu cyane cyane abakuri hafi maze ukaniga ku magambo waba wababwira ukwiriye gutekereza yuko atari buri kintu cyose gikwiriye kuvugwa kugira ngo nyine ubuzima bwawe n'abo ngabo buzakomeze kugenda neza cyane hanyuma kandi ukwiriye no kumva yuko abantu bose batangana mu buzima akaba ariyo mpamvu udakwiriye gutanga utwaye dukeya wari usigaranye kugira ngo ukunde wisanishe n'abantu mugendana niba waravutse mu kwezi kwa gatatu bamwe mu bantu bazwi mwavukiye rimwe harimo Albert Einstein umwe mu bahanga bakomeye cyane babayeho mu mateka y'isi umuhanzi w'icyamamare ku isi Justin Bieber Elton John umwe mu bahanzi bakunzwe cyane ku isi icyamamare Celine Dion umukinnyi w'umupira wanditse amateka ku isi Ronaldinho ndetse ukaba waranavukiye ukwezi kumwe